Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 30. Guhamagarirwa kugera ku rugero rwo hejuru. Iki gice gishingiye ku rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyakorinto. Mu byiringiro byo kwemeza ibitekerezo by'abizera b'i Korinto akamaro ko kwitegeka, kwirinda kudakebakeba n'ishyaka ridacogora mu murimo wa Kristo, mu rwandiko yabandikiye Pawulo yagereranyije intambara y'umukristo n'isiganwa ry'abiruka n'amaguru ryaberaga hafi y'i Korinto. Mu mikino yose yakorerwaga mu Bagiriki n'Abaroma, gusiganwa abantu biruka n'amaguru byari ibya kera cyane kandi byahabwaga agaciro cyane. Abami, abanyacyubahiro n'abategetsi bazaga kureba ayo marushanwa. Urubyiruko ruturuka mu miryango itandukanye rwarayitabiraga kandi ntirwaburaga gukoresha imbaraga no kwitondera amabwiriza ya ngombwa kugira ngo babone ibihembo. Amarushanwa yagengwaga n'amabwiriza akomeye atarashoboraga kujuririrwa igihe wayishe. Abifuzaga ko amazina yabo yashyirwa mu bazarushanirwa igihembo bagombaga kubanza kwitoza bikomeye. Gutwarwa n'ipfa ryashoboraga kwangiza umubiri cyangwa ukundi kwinezeza kwashoboraga kugabanya imbaraga z'ubwenge n'iz'umubiri byari bibujijwe cyane. Kugira ngo umuntu yizere gutsinda muri iri rushanwa ryasabaga imbaraga n'umuvuduko, imihore y'umubiri yagombaga kuba ifite imbaraga kandi inanutse kandi n'imyakura ikabikora neza. Umwanya wose wagombaga kuba werekeje ku ntego, intambwe yose ikaba yihuta kandi idakebakeba, imbaraga z'umubiri zagombaga kugera ku rwego rwo hejuru. Igihe abarushanwaga bahagararaga imbere y'imbaga y'abantu yabaga ibategereje, amazina yabo yarasomwaga kandi bagahabwa amabwiriza ajyanye no gusiganwa. Batangiriraga rimwe maze guhangwa amaso y'abaje kubareba bikabatera kwiyemeza kubona intsinzi. Abashinzwe imikino babaga bicaye hafi y'aho batangiriraga n'aho barangirizaga kugira ngo bakurikirane irushanwa kuva mu ntangiriro yaryo kugeza ku musozo kandi ngo bashobore guha ibihembo watsinze nyakuri. Igihe umuntu yageraga y'irushanwa rirangirira ari uwa mbere ariko yisha amabwiriza y'isiganwa ntiyahembwaga. Muri aya marushanwa habagamo ingorane zikomeye. Abantu bamwe ntibakiraga ubumuga mu buzima bayakuragamo. Byari bisanzwe ko bamwe bagwa mu nzira bakava amaraso mu kanwa no mu mazuru, kandi rimwe na rimwe hari uwapfaga ari hafi kurangiza ngo ahembwe. Nyamara kuba umuntu yahakura ubumuga mu buzima bwe bwose cyangwa urupfu ntibyarebwaga nk'akaga gakomeye umuntu yakwishyiramo igihe arangamiye icyubahiro cyahabwaga uwatsinze irushanwa. Igihe utsinze yageragaho isiganwa rirangirira, abantu benshi babaga bahari bakomaga mu mashyi, amajwi akumvikana mu misozi yabaga ihakikije. Mu maso y'ababaga baje kureba ibirori, ushinzwe gutanga ibihembo yaheraga ko akamuha ibimenyetso by'intsinzi byabaga ari ikamba ry'icyubahiro cyangwa ishami ry'umukindo yatwaraga mu kaboko k'iburyo. Icyubahiro cy'uwatsinze cyaririmbwaga mu gihugu hose, ababyeyi be nabo bahabwaga icyubahiro ndetse n'umujyi yabaga atuyemo warubahwaga kubera ko wabaga warabyaye umuntu ukomeye mu gusiganwa nk'uwo. Mu kuvuga kuri iryo siganwa akarigereranya n'intambara ya Gikristo, Pawulo yashimangiye kwitegura gukenewe kugira ngo abarushanwa bagere ku ntsinzi. Imyiteguro yabagamo imyitwarire myiza, kurya ibyo kurya bikwiriye ndetse no kwirinda. Yaravuze ati, umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9:25. Abasiganwa barekaga ikintu cyose bifuza cyashoboraga guca intege imbaraga z'umubiri, kandi binyuze mu myitwarire idakebakeba batozaga umubiri ngo ugire imbaraga kandi wihangane, bityo umunsi w'irushanwa nugera bazashobore gukoresha imbaraga zabo zose. Mbega uburyo ari ingenzi cyane ko umukristo ubona ko inyungu z'iteka ryose agamije zibangamiwe akwiriye kwegurira ipfa n'irari rye ubushake bw'Imana. Ntakwiriye na rimwe kwemera kurangazwa n'ibishimisha n'ibinezeza n'imibereho yoroheje. Ingeso ze zose n'ibyo akunda bigomba kugengwa n'imyifatire idakebakeba. Intekerezo zimurikiwe n'inyigisho ziva mu ijambo ry'Imana kandi zikayoborwa na mwuka wayo nizo zihinduka umugenga w'imikorere yacu. Mu gihe ibi byose bimaze gukorwa, umukristo agomba gukoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo agere ku ntsinzi. Mu mikino y'i Korinto igihe byabaga bigeze mu minota mike iheruka irushanwa, abarushanwaga bakoreshaga imbaraga nyinshi cyane kugira ngo umuvuduko utagabanyuka. Niko bimeze no ku mukristo. Uko yegera irushanwa rirangirira, niko azakomezanya ishyaka riruseho no kwiyemeza kurusha igihe yatangiriye isiganwa. Pawulo yerekana itandukaniro riri hagati y'ikamba ry'icyubahiro gishira rihabwa umuntu watsinze irushanwa ryo gusiganwa n'ikuzo ryo kudapfa rizahabwa umuntu uzatsinda isiganwa rya Gikristo. Aravuga ati, bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9:25. Kugira ngo umuntu atsindire igihembo cyangirika, Abagiriki basiganwaga ntibinubiraga gukoresha umubiri imyitozo inaniza no gukurikiza imyitwarire basabwa. Turaharanira guhabwa igihembo gifite agaciro kanini aricyo kamba ry'ubugingo buhoraho. Mbega uburyo urugamba rwacu rwari rukwiye kwitonderwa kurutaho. Mbega uburyo twari dukwiye kwitanga no kwiyanga. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo agaragaza umugambi umwe rukumbi wari ukwiriye kuranga isiganwa ry'umukristo uharanira ubugingo buhoraho,
yaranditse ati twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwaho dutegekwa twihanganye dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusohoza rwose. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Irari, uburyarya, gutekereza nabi, kuvuga nabi no kwifuza kubi ni imitwaro umukristo akwiriye kwiyambura kugira ngo azatsinde kudapfa. Icyo byadusaba cyose, buri ngeso cyangwa akamenyero bijyana umuntu mu cyaha kandi bigasuzuguza Kristo bigomba kurekwa. Ntabwo umugisha w'ijuru ushobora kugera ku muntu uwo ari we wese wica amahame y'iteka yo gukora ibitunganye. Icyaha kimwe gikomeje gukorwa kirahagije kugira ngo cyonone imico kandi kikayobya abandi. Umukiza yaravuze ati ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe biruta ko wajya muri gihenomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe biruta uko wajugunywa muri gihenomu ufite ibirenge byombi. Mariko igice cya 9 umurongo wa 43 kugeza kwa 45. Niba kugira ngo umubiri ukire urupfu ukuguru cyangwa ukuboko bikwiriye gucibwa cyangwa ijisho rikanogorwa, mbega uburyo birushijeho ko umukristo yari akwiriye kuzibukira icyaha kirimbura ubugingo. Abarushanwaga bari mu mikino ya kera igihe babaga bamaze kwitanga no gukurikiza imyitwarire ihamye ntabwo babaga bizeye intsinzi. Pawulo yarabajije ati ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa kabumwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 24. Nyamara uko abasiganwa bashyiraga imbaraga zabo zose n'umutima wabo mu irushanwa, igihembo cyahabwaga umuntu umwe gusa. Ukuboko kumwe gusa niko kwakiraga ikamba ritatse. Bamwe bakoreshaga imbaraga zishoboka zose kugira ngo bahabwe igihembo, ariko igihe babaga bagiye kugisingira, undi yabasigagaho akanya gato cyane akacyegukana. Uko siko bimeze mu ntambara ya Gikristo. Ku iherezo ry'irushanwa nta muntu n'umwe ukurikiza amabwiriza uzigera buri igihembo yararangamiye. Nta n'umwe uri mukuri kandi wihangana utazagera ku ntsinzi. Isiganwa ntiritsinda uzi kwiruka cyane cyangwa ngo urugamba rutsinde umunyambaraga gusa. Umukiranutsi w'umunyantege nke kuruta abandi kimwe n'umunyambaraga ukomeye bashobora kwambara ikamba ry'ikuzo ryo kudapfa. Binyuze mu mbaraga z'ubuntu bw'Imana, abantu bose begurira imibereho yabo kugendera mu bushake bwa Kristo bashobora gutsinda. Gushyira mu bikorwa amahame ari mu ijambo ry'Imana mu bintu byose umuntu ahura nabyo mu mibereho ye, akenshi bifatwa nk'aho nta gaciro bifite, bigafatwa nk'ikintu kidafite akamaro cyo kwitabwaho. Nyamara twitegereje uko biri, nta kintu kizafasha cyangwa ngo kibe intaza gikwiye kwitwa gitoya. Buri gikorwa cyose cyongera uburemere ku munzani ugaragaza gutsinda cyangwa gutsindwa mu mibereho yacu, kandi igihembo gihabwa abatsinze kizaba gihwanye n'imbaraga n'ubwitange bazaba barakoresheje. Intumwa Pawulo yigereranyije n'umuntu usiganwa akananiza buri rugingo rw'umubiri kugira ngo abone igihembo. Aravuga ati nuko nanjye ndiruka ariko si nk'utazahonja, nkubitana ibipfunsi ariko si nk'uhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 26 n'uwa 27. Kugira ngo atiruka atazi yajya cyangwa ngo apfe kwiruka mu isiganwa rya Gikristo, Pawulo yagize kwitoza gukomeye. Amagambo ngo mbabaza umubiri wanjye asobanuye kwifata cyane cyangwa kwigomwa ibyifuzo by'umubiri, irari n'iby'umuntu akunda. Pawulo yatinyaga ko yasigara agaragara ko ataboneye kandi amaze kubwiriza abandi. Yabonye ko niba mu mibereho ye adashyize mu bikorwa amahame yizeraga kandi yabwirizaga, ibyo yari gukorera abandi byari kumubera imfabusa. Ibiganiro bye, uko abantu bamwemeraga, kuba yaranze gutegekwa n'irari rye, byagombaga kwerekana ko idini ye itari amagambo gusa, ko ahubwo ari umubano muzima agirana n'Imana buri munsi. Intego imwe rukumbi yari imbere ye kandi yaharaniraga kugeraho yari ugukiranuka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Kristo. Abafilipi igice cya 3:9. Pawulo yari azi ko intambara yarwanaga n'ikibi itazarangira kiriho. Yabonye ko akeneye kwirinda bikomeye kugira ngo ibyifuzo by'isi bitanesha ishyaka ry'umwuka. Yakomeje kurwanya ibya kamere n'imbaraga ze zose, yakomeje gutumbira icyo yashakaga guhabwa kandi yaharaniraga kugera kuri iyi ntego yubahiriza itegeko ry'Imana. Amagambo ye, ibyo yakoraga n'irari rye byose byagengwaga na mwuka w'Imana. Uyu mugambi umwe rukumbi wo guharanira gutsindira ubugingo buhoraho niwo Pawulo yifuzaga ko agaragarira mu mibereho y'abizera b'i Korinto. Yari azi ko kugira ngo bagere ku rugero Kristo abifuriza, bari bafite urugamba mu mibereho yabo bagombaga kurwana badatezuka. Yabingingiye kurwana bakurikije amategeko, bagaharanira ubutungane n'imyitwarire myiza buri munsi. Yabasabye kwiyambura ikibaremereye cyose no gukomeza berekeza ku ntego y'ubutungane bubonerwa muri Kristo. Pawulo yeretse Abanyakorinto imibereho y'Abisirayeli ba kera, abereka imigisha bahawe kubwo kubaha kwabo ndetse n'ibihano byakurikiye kutumvira kwabo. yabibukije uburyo butangaje abaheburayo bayobowe bavanwa mu Misiri barinzwe n'igicu ku manywa n'inkingi y'umuriro n'ijoro. Uko niko bambukijwe inyanja itukura mu mahoro, mu gihe abanyamisiri bose barohamye ubwo bageragezaga kwambuka muri ubwo buryo. Kubera ibi bikorwa, Imana yari yarazirikanye Isirayeli nk'itorero ryayo. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 4. Mu ngendo zabo zose abaheburayo bari bayobowe na Kristo. Igitare cyakubiswe cyashushanyaga Kristo wagombaga kuzavushwa amaraso kubera ibyaha, kugira ngo umugezi w'agakiza utembe ku bantu bose. Nubwo Imana yagaragarije abaheburayo ineza, nyamara kubera kurarikira ibinezeza bari barasize mu Misiri, kandi kubera icyaha cyabo no kwigomeka, bagezweho n'urubanza rw'Imana. Intumwa Pawulo yashishikarije abizera b'i Korinto kwigira ku byabaye kuri Isirayeli. Yaravuze ati, ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuze ibibi nk'uko bo babyifuje. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 6. Yaberetse uko gukunda kwinezeza mu by'isi byari byarateguriye inzira ibyaha byatumye Imana ibahana. Igihe abana ba Isirayeli bicaraga bakarya kandi bakanywa, nyuma bagahagurutswa no gukina, nibwo baretse ubwoba bwo gutinya Imana bari baragize igihe bumvaga itanga amategeko, maze bacura inyana y'izahabu yo gusimbura Imana baherako barayiramya. Nyuma yo gukora umunsi mukuru wo kwinezeza wajyanye no kuramya Bayali, niho benshi mu baheburayo bishoye mu busambanyi. Uburakari bw'Imana bwarakongejwe, maze ku itegeko ryayo bituma abantu 23,000 bicwa n'icyorezo umunsi umwe. Intumwa Pawulo yabwiye Abanyakorinto ati, nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Iyo birata kandi bakiyiringira bakirengagiza kuba amaso no gusenga, bari kugwa mu cyaha gikomeye, bakihamagarira kugubwaho n'uburakari bw'Imana. Nyamara Pawulo ntiyari kubemerera kudohoka cyangwa gucika intege. Yabahaye icyizere ati, Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Pawulo yingingiye abavandimwe be mu kwizera kwibaza icyo amagambo n'ibikorwa byabo bishobora gukora ku bandi, no kutagira icyo bakora kabone nubwo cyaba ari cyiza, cyasa naho gishyigikira gusenga ibigirwamana cyangwa kigakomeretsa ugushidikanya kw'abashobora kuba ari abanyantege nke mu kwizera. Yaravuze ati, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ntimukabere Abayuda ikigusha cyangwa Abagiriki cyangwa itorero ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31 n'uwa 32. Amagambo y'imbuzi intumwa Pawulo yabwiye itorero ry'i Korinto n'ay'ibihe byose, kandi by'umwihariko aratureba muri iki gihe cyacu. Igihe yavugaga ibyo gusenga ibigirwamana, ntibyari bisobanuye kubiramya gusa, kwiyitaho gusa, gukunda ibinezeza, gutwarwa n'umururumba n'irari. Kwizera Kristo gusa, kwirata kumenya ukuri, ntibigira umuntu mu Kristo. Idini rishaka gusa gushimisha umuntu mu byo abona, mu byo yumva n'ibyo arya, cyangwa rikemerera abantu gukora ibyo bishakiye, ntabwo ari idini rya Kristo. Mu kugereranya itorero n'umubiri w'umuntu, intumwa Pawulo yagaragaje isano ikomeye kandi irimo gukora mu bwuzuzanye yagombye kuba hagati y'abagize itorero rya Gikristo bose. Yaranditse ati, kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata n'ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Umubiri si urugingo rumwe, ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti, ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari icyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti, ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye he? Iyo wose uba kumva, kunukirwa kwabaye he? Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri, izigeneraho ishatse zose uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri uba warabaye he? Ariko noneho ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo umariye. Imana yateranirije umubiri hamwe, urugingo rukennye icyubahiro ruha icyubahiro kiruta izindi, kugira ngo umubiri utireme ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 13 kugeza kwa 27. Nuko rero mu magambo yabereye abagabo n'abagore isoko y'ibitekerezo no kubakomeza kuva igihe cy'intumwa Pawulo kugeza n'ubu, Pawulo yagaragaje akamaro k'urukundo rukwiriye kugirwa n'abayoboke ba Kristo agira ati, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Urwego rwo hejuru mu kwizera umuntu yakwirata uko rwaba rumeze kose, niba umutima wutuzuye gukunda Imana na bagenzi be, uwo ntabwo ari umwigishwa nyakuri wa Kristo. Nubwo yagira ukwizera gukomeye ndetse n'imbaraga yo gukora ibitangaza ariko adafite urukundo, ukwizera kwe kuba nta gaciro gufite. Ashobora kwerekana ko afite ubugwaneza bwinshi, ariko niba ashobora no gutanga ibyo atunze byose kugira ngo agaburire abakene, nyamara bitewe n'indi mpamvu itari urukundo nyakuri, iki gikorwa nticyatuma yemerwa n'Imana. Ashobora kugira ishyaka ryo gupfa azize ukwizera kwe, nyamara niba bidatewe n'urukundo, Imana izamureba nk'umuntu ufite ubwaka, watwawe cyangwa indyarya ifite ikigamije. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4. Ibyishimo biboneye bituruka mu gucishwa bugufi. Imico idakebakeba kandi y'ubupfura yubatse ku rufatiro rwo kwihangana, urukundo no kwiyegurira ubushake bw'Imana. Urukundo ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Urukundo rumeze nk'urwa Kristo rwishimira imigambi n'ibikorwa by'abandi. Ntabwo rugaragaza amakosa yabo atari ngombwa, ntirwumva amazimwe, ahubwo rutekereza ibyiza by'abandi. Urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 6 n'uwa 7. Uru rukundo ntirwigeze rutsindwa, ntirushobora guta agaciro karwo, ni umuco mvajuru. Nk'ubutunzi butagira akagero, nyirarwo azarwinjirana mu marembo y'umurwa w'Imana. Ariko noneho hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 13. Mu guta agaciro kw'imico mbonera kwabaye mu bizera b'i Korinto, habayeho bamwe bari bararetse amahame shingiro yo kwizera kwabo. Bamwe bari barakabije kugeza ubwo bahakana umuzuko. Pawulo yahanganye n'ubu buyoba akoresheje igihamya kigaragara kidashidikanywaho cy'umuzuko wa Kristo. Yavuze ko nyuma yo gupfa kwe, Kristo yazutse ku munsi wa gatatu nk'uko ibyanditswe byari byarabivuze, kandi amaze kuzuka yabonekeye Kefa, maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500, muri bo abenshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose, kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 4 kugeza ku wa 8. Intumwa Pawulo afite imbaraga zemeza abamwumva, yagaragaje ukuri gukomeye k'umuzuko. Yaravuze ati, niba nta wuzuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atarazutse, ibyo tubwiriza n'iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye k'ubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo. Uwitazuye niba abapfuye batazuka. Niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ariwe twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 13 kugeza kwa 20.
Pawulo yerekeje intekerezo z'abavandimwe be mu kwizera b'i Korinto ku ntsinzi yo mu gitondo cy'umuzuko.
Ubwo intungane zisinziriye zizakanguka, kuva ubwo zikabana n'umwami iteka ryose. Yaravuze ati, dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwa ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kwambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubore rwawe rurihe? Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 51 kugeza kwa 57. Intsinzi itegereje indahemuka ni iy'icyubahiro cyinshi. Intumwa Pawulo abonye ibyari imbere y'abizera b'i Korinto yashatse kubashyira imbere ibibazahura bikabakura mu kwikunda n'irari, maze aberekeza ku kugira imibereho ifite ibyiringiro byo kuzabaho ubudapfa. Yabashishikarije kuba indahemuka ku muhamagaro wabo uruta iyindi muri Kristo. Yarabinginze ati, "Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku mwami." Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 58. None intumwa Pawulo mu buryo bunononsoye kandi bwumvikana yakoze ibishoboka byose ngo akosore ibitekerezo n'imigirire bipfuye kandi bibi byari byarahawe icyicaro mu itorero ry'i Korinto.
Yababwiye yeruye nyamara bafitiye urukundo mu miburo ye no kubacyaha. Umucyo uturutse ku ntebe y'Imana warabamurikiraga kugira ngo uhishure ibyaha bihishwe byangizaga imibereho yabo. Mbese uwo mucyo wari kwakira gute?
Amaze kohereza urwandiko, Pawulo yatinye ko ibyo yari yaranditse byazakomeretsa cyane abo yifuzaga gukiza. Yagiraga ubwoba bwatumaga rimwe na rimwe yifuza cyane kuba yakuraho amagambo yari yaravuze. Abameze nka Pawulo bumva ko bafite inshingano ku matorero cyangwa ibigo bakunda, bashobora gushima agahinda ke no kumva hari icyo yishinja. Abagaragu b'Imana bikoreye umutwaro wo gukora umurimo wayo muri iki gihe, hari icyo bazi ku mibereho nk'iyo y'umurimo, intambara no guhangayika byabaye ku ntumwa nkuru. Pawulo yababajwe n'amacakubiri yari mu itorero, asakirana no kudashimwa no kugambanirwa guturutse kuri bamwe yatekerezaga ko bazamugirira impuhwe kandi bakamushyigikira. Yabonaga akaga k'amatorero yari yarahaye icyaha intebe, byamubereye ngombwa ko ashaka ibihamya byo gucyaha, kandi muri ibi byose yanagiraga ubwoba ko ashobora kuba yakoranye ubukana bwinshi. Yabaga atengurwa n'ubwoba, ategereje kubona inkuru ivuga ukuntu ubutumwa bwe bwakiriwe.